Singa walina amaanyi wandirwanye n'ebyange byonna. Singa walina ssente wandiguze kaze ssanyu n'ozinkwasa anze sajulanga. Nga nayadde wali tolina mu maaso gange tewalaganga. Ne bwe luba lugoye ku mubiri walweyambulanga n'olumbika neyanze mama wange. Bwe balimbuuza okwagala kyeki ndiragayo gwe mama. Bwe balimbuuza efaanana etya malayika nsonge mu gwera mama. Bambuuze ku lukuusi ndisanze mu gwe mama. Nze yakunsingiranga era seegomba nze kumusanganga. This is for you mama.
Laba ku feza, laba ku zaabu, yono mama wange.
Come say my sweet darling.
Ngambye laba ku feza, olabe ne zaabu, yono yandera.
Come say my sweet darling.
Jango labe ku feza, ato labe ku zaabu. You know mama wange.
Come say my sweet darling.
Jango labe kufeza, ato labe kuzabu. Mama wange.
Come say my sweet darling.
Laba kufeza, laba kuzabu. You know mama wange.
Come say my sweet darling.
Ngambia laba kufeza.
Come say my sweet darling.
Jango labe kufeza, ato labe kuzabu. Mama wange.
Come say my sweet darling.
Mama wange.
Come say my sweet darling.